wali wensonga wachi naronda gwe mubanji nine songa wachi natwala gwe mu makobero muchala kati tewe nyumba ne mubaso gange bonna bonno basinga ne bwe ntambula mu mutima gwange gwe wawamba naye olumuzi letuli notankulisayo akagambo kulikayo katono na ekanene we manga komye wawaka ke kanzi za mwenda si we manga koye mchala wange echigambo kulikayo chitono na echinene we manga komye wawaka che chinzi za mwenda si we manga koye kulisa jempise makubo olusi gaba mabimu nange abatemu abapya abasezi nange mbatia nange nyumirwa otulo munange naye obwavu nsolo ndinokola sento zetaga nange nzetaga enviri enzirugavu zezikolerere enjeru bwe galibaga mpedde mbereke nekoledde engabe enzira bagirabira ku biwundu wabana bambi basome kubanange kufayo kwa bazadde kwe kuba chendi
ma
tegekera bana
akagambo kulikayo katono na ekanene we manga komye wawaka ke kanzi za mwenda si we manga koye
mchala wange
ne wabawo lwenziranga bwe ngechimponyo obulumbi obwo yegwe mama wabaana sikuganye kumbuza jenuke naye soko nkuliseyo akatunda kange nako kampe tutulenga abantu abatulumbuze jenude awonange bwe mba n'ensobi nyangu okwetonda n'ensonyi zinkwata era sikiddira wana jula beyo chiva kumkwata mbi hando ninge mbi ulichimwe chonona
www.mp3ugandanmusic.com